Let's record, man. Yeah, I'm okay. Let's go. Yeah, I'm okay. Let's go.
Y'all already know.
Sechi matenga mom Ntayimene yondu shalandi masteni pado Ndekuti mota olo venyo Madalila afrenzod Nari gwamba ndi press kutandiza na plan Mana oyamba zizwa wachi wili tingani Tikakumana ndizo koma Koma zose tayale nkakamina chikondi chatu Inkaposa nginjale koma One day na muyembila bephone Three missed calls osa yanka ko phone Basi mvaye kwa friendzone kama mpate kwa moni Chizolo wezi kungo vaya osa imba zo phone Napeza friendzone wanga ujali konko Zoda bisa nkazi wanga na ya nalikonko Ndekudizo vala zao zose zidi chapo Pamene nadziwa kuti aza
tapa Vanessa and inkati yeso ndibwensi lako ndita mfawa pesa blesa Komo nati nje sinkani opresa Wapesa chima muno menya kukweta Lele mchiwani wabwelo menya kukweta Nyumba yonse kusesa ngini yonse kutenga Pano sisi kuyenda Sisatana ana kunyenga na thinko kupenga Sasa ndi impila sofoni mpwanga Unandi wone takape pa maso pazi nzanga Unandi sauta naonda ndi ma stress baga Dinari bounce unandi sita mawedi mpwanga Unandi aluta haso yanga ndi bedi mpwanga Olota lila ndiwe galo singo mvele jisoni Ndupanga drama sindu panga jikondi Sindu panga jikondi
Dina mbanga approach, dina chila Tupila po, koma moyo wa mpila Meendo ya jule waona choku jampila Ndingati mundima, ndingati ndimu sinta ndeka Nandi uza sinta 5 pini yako ndi kusuika ene Kumukwila nkono, kundita ene kukwada ye kundia ngana maso ndi kuseka Ndina ziwa kutali ndipo dalila Mwezi umoza na yambo yanga na pobarila Mwana wake ye mwasali mwana wanga Yo, mkazi wanga na sanduka ala mwanga Nzanga anali mahape chala mwamba Chichewa chomwe anayuza kuti analanda Ntanka ikila nankali pila Mazana ndita ikila nantali kila one time